arkeen sawaadi walaalkay xaaladda degdegga ah ee loo kasoo wartay ama ayaamaha marka soo wanaagtay ama uu ka soo wartay meel ADF and Deccan admission ADF boqolkiiba 100 ee xaaladdeena ayda afaylata wal arkalada ee oo dalka shabaab ee uu ku daray ma hayna ma jirta shacabka nibada ka hirgelin
ciidamadii dhawaan hubkulan qeybiyay iwiliba howlgalada iyo dhawaantan sameeyeen degmada Tiyogo tuulooyinkii hooskoyan
ciidamada sidiinoba ciidamada degmada Tiyogo laba tiibooda tiibkii poliiska kaarka ahaa ee koonfur galbeed iyo ciidamadii militariga oo federaalka dhammaadas ciidanka in iska jiraan ciidamada markasta isbahaysiya suubiyaayaan hoosgalo wada jir ee suubiyaayaan markaan marna nafaqeedu hayaan wareegu hayaan min galbeed ilaa bari koonfur intiinu ka aadayin oo al-shabaab oo dhankii hadkuyiin intaasba wareegu hayaan meel hadda oo ka amakay lahada loo haya deegaanka tiyeedlo para haddii aad uu fubata ilaa 70 kilometer idinka tiyo ee bay wal shabaab raaw malka araga ineega koonfur taas oo abuqeer ilaa 100 kilometer oo kala meel ah doontoon ilaa segna meel raaw ka sokoynta meel boqol iyo min 2 kilometer meel boqol iyo 2 kilometer ku sokoyn mal araga ilaa way jira dilin nagada waa bama jiraan intii dilin kale baa mid shabaab ka jirta mal aragaw dilinka oo hadda hadin ka dhigin oo al shabaab dilinka xuduudka tiyeedna uu xuddu saasadda boor kale ma jiraan laakiin hadda ballankan waa iyaga oo kala midaysan oo imbaahin in degmada tiyeedna degmada xudur iskaashadaan walaay dastiyo ka jira in qusaar qorshaadeen habaysan wal kale hadda dambe kale bahaya malle alxamdulilah nimadaka iifado hayna nimadaka kawo hayna nimadaka shaqayso hayna walaalkay
gudoomiye waliba nin korbiyaasi maadaama iyo degmada iyo hadda jididka obso ku jiraan isla markaasi inay sheegto intii howlgalo dhawaan isin qaad doontaan go'doonka iwiliba ana iyo shacabka go'aan saameynta ku walati walbarashada iwiliba dhinaca caafimaadka adeegyada bulshada baahna oo shacabku nool degmada Tiyogo
walaalka degmada Tiyogo sadiyeba xarriirada bulshada ee tiyada amfaylay inkastoo ambaahni taakuleyn badan kuma qunta waxbarashadii sanad-iskiyadkii dhammaadi todobaadkan ha socdo la furo haya iskoolaadkii wadan diyaar garoo haya maalimiintii ardaydii horunta kadaasii iyo arday cusub isdiyaariyo hayaan sida dugsi yaag yaag kadasan degmada Tiyogo oo dugsi hoose dhexe ee oo iskool weyn ee ardaydii bixin raaw iyo iskool aramay primary ee suun yaag kadasan way kala jira iskool kale raaw suun dugsi hoose ee degmada Tiyogo leen ka magacaawa intaas oo dhan todobaadkaa socda diyaar garoo hayaan waxbarashadii sanad-iskiyadkii hadda la ku gudbiyeena seeb wareegsan oo macalimiintana intadeerayeen ayaa waxbarashadu ka dhammaatay haddana nimadana ka furo haya dhanka waxbarashada sidaasu dadka caafimaadka runtii dhalinyaro badan oo xiinta u baray iyo rugaan dhanka caafimaadka sidko oo yaraya ka furo oo degmada dhanka sanadayna hase ahaatee shaqaalaha iyo maamulaha MCA-dkaas dadkoon ADF dadaalo hayo cudurada dhanka baran degmada Tiyogo dhiiriyadii ama dugsiyadii ku qoyayaan cudurada kalaasaha la raawo ADF-da lindaawayo hayo ee adaha UNICEF iyo WHO yaa daawo sheegayaan markaan daawadaas iyo dhalinyaradii oo liin tababaray caafimaadka tababarka lahaay iyo maamulayaasha oo iska duuban yihiinna yoona shacabkii meela laga daawayo haay xaaladdaana saasa eta dadka horumarinta
maadaama aad ka dhawaajid intii cudurro ku jiraan degmada Tiyoglo muddooyinka gudan bay cudurro shal duwan ilaa ku sheegay khasaare ay jeesti jirana cudurradaas la ku sheegay degmada Tiyoglo
cudurradaas bay ahayna cudurrada oo kalaadaha waa mid uu leeyahay baha socday ilaa degmooyinka ay xeeran oo dhammaan ku hayaan degmada Tiyoglo iyo ku dayay dhanka ee hadda ilaa reesal kuwa ku hayaan
maysa wi ena tuulooyinka degmada Tiyoglo askan wiiba ena qaybo ku tusan degmooyinka gobolka Bakool intii cudurkaas ku bad ena may cudurka cudur maasho maysa wi
cudurka kalaasa ay xarayaan heedaha samafalka ama dhaqaatiirta sheego hayaan arunta embedin inta degmada ka dhigay maana beerka ha barare walaalkay waa hadii taawada leeyahay dalayaalkan boqolkiiba 99 ma embedin ila aan ku qahan oo taawadana ka tirsadaa ayaa embedin xaalad oo hadda cudurada socdaan dhulka walbada hal ku guulaysiin oo macnaa bariya dafli way ku dhalaacay shuban biyo iyo ku dhalaacay dadkiina ila saddex boqol oo qof oo kale ah sidii iyona haddana waldaaweeyay safayn dhalin la tacaala dadaal badan ayaa muujiyeena dhakhaatiirta ururada bulshada walaay dhoma iska ku wadaayay dhimashadana iida yaraatay waltumulan oo kale ka dhamatay sagaalada intiiyada faylada walaalkay shimankeena hadirun sidii lamaadan beri waxaa sidii ma aragna dadkii bukaanka iisiina kuwada kahayn alxamdulilah
dowladda koonfur galbeed Soomaaliya waliba yeelatay wasaarad caafimaad intii la magacaabay isina galantay dhigtan degmada Tiyoglo wasaarad caafimaadka dowladda koonfur galbeed Soomaaliya dhibaatada ku teegan degmadaasi may ku qawatay may daaweysiin deersidii ay xarumo caafimaad jiraan iyo degmadaasi ku hirgelinay wasaarad caafimaadka koonfur galbeed
walaalkay koonfur galbeed kuna ila hadda wasiir yeesatoos ee maaniin la hariir laakiin maraakiibada federaalka ee daawada jeentii hay-adaha unicef iyo who yaa daawada jeedayeen daawada taalina daawo oo runtii markaas cudurada socdeen ama bukaan socodka oo shuban biyoodkan wala kala tacaala haysanay inkastoo ninka bararayna haddana naftadii dalabkii u teeginyii marka caafimaadkeen madaxda
ku ee iyo maalin kasta ee siyaasada ee gudoomiye ana hay'ado markaas ku shaqeeyay degmada Tiyoglo ana si hay daawada shacabka hadii la waayo dhibaato si hal darisaa shacabku nool degmada Tiyoglo maadaama wasaarad caafimaadka wala siin deersa ina koonfur galbeed ee hay'ado sadii iyo kubaan degmada Tiyoglo may aqwade la hal kor ma yahay shacabku nool meela
wallahi hadii adeysa ma falka neerum soo kulay oo lamada hay-adoo afakin jeedada UNICEF ee oo UNICEF iyo WHO waa tii hayna magaalada walka baaba Allaah cudurka dadka baaba ilaahay laakiin ilaahay naxariistiis lamada hay-adada ilaahay aad intiri daawan jeenti dowladda federaalka ee marad dayarada oo daawo ee jeenti sidoo hayna hadda goorne marmar go'aansa jirta daawada kalaadaha laakiin haddu walaayaala inkastoo warbixinta s e f an ka haboonii lanka manahda caafimaadka ee degmada Tiyoglo an ku wargeysay lahaytay haddana anisu isku warqobna haddii lamadaasi adawda hayna iyo dowlada federaalka oo iyana hal mar dulmarsay jeenti markaas hay-adaha lamadada mar hana kor meerayaan daawadin kuna ida aan la socdaan hag ilaahay ninka gargaari lamadaasi adooda haddii aan ku baha koonfur galbeed wasiirka caafimaadka islaariirna dushulada xilay kulanna maadaama koonfur galbeed wasaaradda caafimaadka dhowgata rajadaanoonna dhammowal allawal walaalkay
ida maasiinkaasi wali baahay gudoomiyaha degmada Tiyeglo ee gobolka Bokool ee Koonfur Galbeed Soomaaliya Maxamed Cabdulle Fuud Cadde oo uu saqad ka taleefoonka ku hormay raadiyaha warsan ee magaalada Baydhabo gudoomiyaha ida kinga mahadnaqaana sida feeladan in la xiriirto.